Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ngiyakubingelela mlaleli egameni elihle lenkosi yethu Jesu waseNazaretha, kubingelelwa yimi usizo wakwaZuma. La sikhuluma ngengqikithi yokukholwa, sibheke ukuthi uNkulunkulu uthini kithi as we are preparing for the year 2025. Siyaqhubeka namhlanje siyagcina esihlokweni sethu esithi preparing for 2025. Sizovula two scriptures ke namhlanje. Sizovula abaseFeso chapter 3 verse 16 to 17 and then abaseKolose kwabaseKolose chapter 2 verse 6 to 7. Sizokuthi izwi likaNkuluNkulu lithini. Asiqale ngabaseFeso chapter 3 verse 16 to 17. Lithi ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni ngomoya wakhe kumuntu ongaphakathi. UKristu ahlale ezinhlizweni zenu ngokukholwa ukuze nigxile nisekelwe othandweni. And then bese Colossians chapter 2 verse 7 kwabase Colossians chapter 2 verse 7 lithi ngakho ke kanjalo nimamukele uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye nigxilile nakhiwe kuye niqiniswe ekukholweni njengalokho nifundisiwe nivame ukubonga. Let's read it in English. It says, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith, as you have in the faith rather, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. UNkulunkulu ke akusize mlaleli egameni lika Jesu Christu, as you are stepping into this year, into ezokusiza is for you to be rooted and built up in Christ Jesus. Those are two different things. To be rooted means ukuthi impande zakho mazingene phakathi kuye uKristu Jesu. Ake udlule kulento yokuthi uyibuze ukuthi ingabe uJesu Kristu uyindodana kaNkuluNkulu na. Because abazalwane manje sebafinyelele lapho sebadoubta khona. They are doubting the deity of Christ Jesus. They are doubting the authenticity of our God. Bengisakhuluma nomunye the other day, akhuluma about the Christian God, which it is a foreign God to the gods of the Africans and whatever. All these debates, bathandekayo, ngithi mina wena, into ezokusiza njengomntana kaNkuluNkulu, owamkele uJesu njengeNkosi nomsindisi, is for you to be rooted and built up in Christ Jesus. You need to be rooted. You need to know ukuthi uJesu Kristu ubani. Kule hlelo siyahlala kakhulu sigxile ekutheni simbheke ukuthi ungubani. We have defined him so many times in different programs. Yona le program lena, you know, in different sessions that we've had where we were speaking about the deity of Christ Jesus. Sithi in the beginning was the Word. Bese ngale Genesis, in the beginning, God. So it is synonymous. He was there in the beginning. And ayikho into yadalwa ngaphandle kwakhe uKristu Jesu. It's just that he became Christ Jesus when he inhabited the womb of Mary, a virgin. And then he became the human being that he had made, that he had created from the beginning. We need to know that Jesus Christ is God. We need to know that he is the Son of the living God and he himself is God. That's number one. Number two, we need to be rooted in him. Sithi udinga ukuthi uNkulunkulu akusize, nawe uzisize, do yourself that favor of holding on to Jesus Christ empilweni yakho. Unganyakaziswa kulonyaka. Lithi uNkulunkulu be rooted and built up, not just rooted phela, because yabona impande zakho uma zikuye kusho ukuthi noma kufika isimo sithi siyadlula isimo sizofika sindlule wena bese uyasala, because you are rooted. But not just that, but also to be built up kulonyaka, you must make up your mind ukuthi you are going to grow in your spiritual life and in your walk with God. Udinga ukuthi ukhule enkosini. Awukwazi ukuthi last year bowuyilomzalwane ohamba ucele imikhuleko. I'm not saying there's something wrong ukuthi uhambe uyocela ukuthi bakukhulekise umundlu lesimeni, but you need to stop depending upon other people's prayers, and you need to know ukuthi uyakhona ukungena ekamereni lakho uvala umnyango bese ukhuluma noNkulunkulu wakho. We need to migrate from the God of our pastors. We need to migrate from the God of our prophets. We need to migrate from the God of our parents and our grandparents. But we need to have God. We need to adopt God as our own God. Utingutumazi owakho uNkulunkulu kulonyaka. In order for you, lishizwe kaNkulunkulu, those that know their God will be strong and they shall do exploits. In order for you ukuthi unqobe izimpi zalonyaka, utingutumazi uNkulunkulu wakho. Oke wambona kweyakho impilo. Ake njengoba kuphela uJanuary, njengoba kuyiviki lokugcina lika January, take stock and look back. Ubheke ukuthi uNkulunkulu kudlulise kuphi na. Ubheke into azenzile empilweni yakho. Ubheke into akwenzele zona. Kukhona nezimpi ngixoxele lezi wena ongazazi ezisekusithakaleni obongathi makangakuvula amehlo uzibone bese uyathuka nokthuka bese uyabona amandla akhe. Njengoba wena umdoubter kangaka uNkulunkulu. Njengoba sometimes ufuna ukumhlanganisa neintambo nako konke but ngifuna ukuthi umazi ukuthi unguNkulunkulu yena yedwa ukuthi uphezu kwako konke. In order for you to survive this year, in order for you to be victorious kulonyaka, in order for you to get your breakthroughs kulonyaka, udinga ukuthi uNkulunkulu umethembe empilweni yakho, udinga ukuthi uzazele yena enguNkulunkulu wakho. Lithizwe kaNkulunkulu, just as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Hamba uguye. Ungachezuki mlaleli. Ungayi to the left. Ungayi to the right. Maba figa kuwe bat masiye lapayana. Ungayi. Maubege TV. Kituwa giwa gupi gupi. Ungayi. Wena. Iyagu Kristu Jesu. Empilweni yakho. Zifundise izwi likaNkulunkulu. Lithizwe likaNkulunkulu, you have been given authority over serpents and scorpions. And over all the power of the enemy. Wena. Uyazi uke ume. Kulo nyaka ake noma ugeza uzibheke esibukweni ebathroom bese uthi you are more than a conqueror. Khuluma nalo muntu ombuka lapha esibukweni uthi wena you have been given authority over serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall by any means harm you because uNkulunkulu ukuthembisile ezwini lakho. UNkulunkulu ukubeke phezulu ngendlela emangalisayo, wakunikeza igunya, wakunikeza namandla, wakunikeza nobukhosi le wena ongaziboni empilweni yakho, but you've been given that authority. Tap into that authority kulonyaka. Let me tell you something, you are going to win. Once again, bazogupa bafaka izinto egeyitini kwakho. But let me tell you something, asikho isikhalo esibazele wena siyophumelela. Nolimo lukuvukelayo, it's not going to prosper kweyakho impilo because ungumntana kaNkulunkulu. Do yourself a favor, walk also in him. Ima phezu kwezwi likaNkulunkulu. Lokho uNkulunkulu akuthembise kona, ima phezu noma sibakutshela ukuthi you've got an incurable disease. Lithizwe likaNkulunkulu Isaiah 53 verse 5, ngemivimbo yakhe uphilisiwe wena. Uzibheke bese soyasho ukuthi ngiphilisiwe mina. Kulapho uzowamukela khona ukuphila kwakho. Ungalahlekelwa ukukholwa kwakho ngo-2025. Lalela, ngo-2025 you are going to the next level empilweni yakho. Ngo-2025 you are going to conquer even bigger battles. Ngo-2025 uNkulunkulu uzokudekela itafula phambi kwakho ebusweni bezitha zakho. Izitha zakho zizoza zizokubuza ukuthi wenze ngani bese wena ubakhomba uNkulunkulu omkhonzayo because uNkulunkulu uyayithanda i-show off. Lithizwe, you know, I was reading week before about Elijah in the book of 1 Kings chapter 19. Lapho lithizwe kaNkulunkulu wenza a public spectacle of the prophets of Baal. Wabacela ukuthi bathandaze kubhala, ubhala wangasabela. Yena wathandaza bese uNkulunkulu waphendula ngomlilo. Owakho uNkulunkulu kulonyaka uzophendula ngomlilo kweyakho impilo. Kuloyo mshado wakho uNkulunkulu uzophendula ngomlilo. Kule whatever situation you are going through, mhlambe nasemsebenzini akusimnandi sozucabanga nokuretire early. Lalela, owakho uNkulunkulu uthi you are more than a conqueror. You know, onke amadola azoguqa. And zonke izilimi zizosho ukuthi uyinkosi because that's the commitment that God has made ukuthi each and every knee shall bow. Emsebenzini wakho the knees shall bow. Emshadweni wakho the knees shall bow. Ku family yakho the knees shall bow. In your neighborhood phakathi kwabomakhelwane bakho the knees shall bow. Mhlawumbe uqalile ukwakha indlu benithi niya extender since 2022 indlimile anikhona iqhubeka because you know kuba ngathi khona into abayenzile abathakathi. Lalela ngithi mina kulonyaka uzoyiqeda indlu yakho, kulonyaka uzoyiqeda imoto, kulonyaka uzoyiqeda ibond, kulonyaka you are more than a conqueror. Do yourself a favor, yenza lokho kulotshiwe ezini likaNkulunkulu in the book of Colossians chapter 2 verse 7 lithi rooted and built up in him and established in the faith as you have been taught, also abounding with thanksgiving. Wena nje kholwa kuphela bese uyambonga uNkulunkulu bese awunyakaziswa bese awuyi ngapha nangapha bakudonse ungaadviseki advisor yizwe likaNkulunkulu ulalele lona kuphela mlaleli uNkulunkulu ke akubusise. Next month we are getting into another topic with me uSizwe wakwaZuma. God bless you.
Feel the pulse of the real life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you. Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply. Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.